TeamSafi.com.
Mr. LG, no
Mr. LG,
amesha jua na mpenda. No bastena, nimeza manyanga nyanga. No bastena, mwenye hesabu na ye. No bastena, amekile na nipenda. No bastena, wabavue, punguza wivu basi. Na kuahidi usiku wa leo tazidisha mikazi. Wasintanie, nimekupata kwa manati. Hakia Mungu kisasi chake tamaliza kizazi. Usinitende mabaya, we baby. Usinitende mabaya, nione uluma. Usinitende mabaya, tanioa eh. Ukinitende mabaya, tazalilisha jitulise baby. Wale inyane, my baby.
Na uo wivu kiupunguza utani changanya.
Do basi tena,
do basi tena.
Hawana la kusema,
do basi tena.
Weni thibiti vyema. Squeezy sijiti tena,
do basi tena.
Usinitende mabaya, we baby. Usinitende mabaya, nione uluma. Usinitende mabaya, tanioa eh. Ukinitende mabaya, tazalilisha jitulise baby.
Wale imiande, my baby.
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.